Tshifanyiso tsha vhuṱahe. Yobo a tshi luvha Mudzimu. Yobo 1:1-12. Hafha ri khou vhona munna ano vhidzwa Yobo. U khou ṋekedza tshiṱhavhelo tsho fhiselwaho kha Mudzimu. Yobo u luvha Mudzimu muthihi wa ngoho, nahone ha ngo funa u tevhela dzi nḓila dza Sathane. Yobo o vha e na vharwa vha sumbe na vhananyana vhararu, nahone a ita tshiṱhavhelo o imela vhana vhawe, a humbela khangwelo ha Mudzimu. Arali vho khakhela Mudzimu nga iṅwe nḓila, Mudzimu ndi musi vha tshi takadzwa nga Yobo, a mufhaṱutshedza na u ita uri a bvele phanḓa. Yobo o vha e na sambi ḽihulu ḽa zwifuwo, nahone o vha e na vhalanda vhanzhi. Nga ḽiṅwe ḓuvha Mudzimu a vhudza Sathane uri Yobo u a mutakadza. Ndi hone Sathane a tshi thoma u vhea Yobo mulandu phanḓa ha Mudzimu, nahone a ri Yobo u luvha iwe fhedzi, a tshi itela uri a pfume. Sathane a ri kha Mudzimu, arali vha tshi nga dzhia tshiṅwe na tshiṅwe tshine Yobo a vha nacho, ndi hone a tshi ḓo vha sema. Mudzimu o vha a tshi zwi ḓivha zwa uri Sathane ndi muzwifhi, na uri Yobo o vha e munna muvhuya we a vha a tshi funa u takadza Mudzimu. Nga u ralo Mudzimu a tendela Sathane uri a dzhie tshiṅwe na tshiṅwe tshine Yobo a vha nacho a tshi linga Yobo.